Yo, LAPAR motherfucker, live at the real, you know, real life, okay, my man. Yes, ekhaya ngikhuliswa kanjena bengumntana ndimamela ndihambe icawa ndihlabele inkosi ndiyilandela bhuti engukeyboard player yenomama eshumayela uxa imidlozi limfikele yinyani xa kusithiwa izihlobo suzimamele bakhona bagqekayo kwabafuna uphumelele izinto ezenzekayo namumtshita nokuxelela kodwa khetha luyikhetha ibe khona eyosimelela ndavele ndatshintsha fast le nto ndayiqale entsheni ndimamela amarasti xa ndihayi ndehlika emthini ndibaselwa zibras khando ntlaxhaxhaniso chicks ndavela ndayazi ndazibona ndiqawusetekeni nozala qaphela ukuba ndisalala endlini ndibonwa ngamaphela qho ngentsasa apherenkini soloko ndisikareli istron esayithi aphela okushini nomama uyazicaphukela ngesike wenza i-abortion zidrugs yide nale ndanda ezenza abantwana kuphuncuka isimilo kubalekwa amakhaya bubhetele utywala zidrugs yide nale ndanda ezenza abantwana kufunguswa ipila akho xesha lolala khanyeke nudlala ndesimnyama intshenge ndiyithanda iyafuneka idown phare bithotywa ngendanda ndiyayizulela icrown phare bibotshwa ngezandla nukisela igown mare bicoshwa xa silala ndithengisa amakhoba ndingakwazi uhlala ndisoba xekisa amasoji uyandazi ndihlala ndirobha phelisa amakholo abawukazi kudala ndisona tebhisa amaqonya ndibe ndiyazijaja likhona ndaziwa kula maposi ngusemino amos ndiyayibalekela igosi ndisazoparamos awukodwa ke majensi yonke into inexesha layo ndijonge ingathi zange njangomnye wosaziwayo osiphilela ifensima ubomi bamba kusima le globi layithi icima sendaphela ndijima ndabona ubeyostima mandibe yingijima ingathi zondicisha mandiphele ndistisha zidrugs yide nale ndanda ezenza abantwana kuphuncuka isimilo kubalekwa amakhaya bubhetele utywala zidrugs yide nale ndanda ezenza abantwana kufunguswa ipila akho xesha lolala khaneke nodlala funa ukubonisa uma kube biliphutha umhlawumbi netayim izothi ifuna ubuya ndifuna ukulungisa ikhaya lam and kwaye ndifuna ukufunda ndifuna ukuqumbisa iintshaba zam zithanda sifunda ukhumsha wonke umntu obambekile eriyeni yabakholelwa thiwula buyekile heaveni yakaxelelwa fanekiso ndikunikile engqondweni yawuzotyelwa basitshilo ndiyiginsile emnxebeni yabafowunelwa what the fuck.